Yo, ni Milano. Very bad. Nimedonjo aluta, zangu ni mafuta. Chora zako, zangu ni mefuta. Niko soba, buda misivuti. 2030, wanadai vita. Nimeshiba, nimekula mbuta. Na kuruka, jogo inawika. Unarogwa, paka unakonda. Na kuuma, mi unakonda. Choma choma, zangu si mahindi. Tuzipige, show za malindi. Ndoku donjo, dogi na beka. Kanishamba, mi zangu heka. Na wakunywa, bado na wateka. Kama wrestler, mi undertaker. Anda waba na zangu ni mashua. Anda waba na yo. Niku donjo na come very bad. Niku dunda na come very bad. Niku donjo na come very bad. Niku dunda na come very bad. Very bad. Very bad. Very bad. Me na come very bad. Very bad. Very bad. Very bad. Me na come very bad. Ndoku donjo simu ya kaduda. Wait a letter. Kube sina ganji. Red hand. Kula kucha, zangu simpo, muda siropopi. Dogo dogo,